iyo kubonye nabanza kubonye
Me and El me your mother
iyo kubonye
Some makes time
iyo kubonye nabanza kubonye iyo kubonye nabanza kubonye iyo kubonye ndatitira nabanza kubonye ngatimba marira ibitakugwa neza mbwira amakosa nibahari mbabarira You the one, you too bad, Kibonume, oh my god, I wanna meet up with your father, Ibarize na miya miya mother, Some extra man, I got your time Nyelezu mubiri ngusuke modaim Otumam, you kanga kubita line Walai nza kujani la mamu Iyo kubonye, nabanda kubonye Iyo kubonye, nabanda kubonye
Ya bara mama bara ndira sukugira ndikirara ndarira mburara ngatitira bikanyobera urukudo gukudira mu kiro buhoro buhoro gutera ubuguru n'umuhoro gutekereza buri kiro mwana si chafuno to low kankubera umubitsi w'amaturo yaya oya samahani tura tugabane mu bagabo bane nsumba bane ye vitamane yaya reba mu giteremo umutima urebemo niweho urimo sinakubesha mbega niwo kubo bwayi kumamo Meya mad
Iyo kubonye Nabanda kubonye Iyo kubonye Nabanda kubonye The way you walk baby The way you smile The way you talk girl
Yeah, you deserve everything, everything.